magongo.
Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuza kandi bahikaze mu makuru yacu ya mu gitondo ku Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Makuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isaa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo. Abanyamategeko bunganira umunyapolitiki utavuga rumwe na Leta y'u Rwanda Victoire Ingabire Umuhoza barasaba Perezida wa Repubulika kubungabunga umutekano we, nyuma y'amagambo yavuzwe na Perezida Paul Kagame mu gihe cyo kwiyamamaza. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Madame Victoire Ingabire Umuhoza atangira mubaza uko yakiriye icyo gikorwa.
Nanjye nabisomye nsanga imvugo z'abanyamategeko n'imvugo z'abanyapolitiki ziratandukanye. Nibo barakora ku itegeko, bashingiye itegeko, baravugisha itegeko, kandi itegeko rivuga amagambo nyine, ategeka ntabwo rivuga amagambo asaba. Ntekereza ko bavuze nk'abanyamategeko nyine, ndumunyapolitiki njye siriyo mvugo nakoresha. Icyo nizere icyo basaba bavuga bati twizere ko umutekano wa Ingabire uzagira, kandi ntabwo umutekano w'Abanyarwanda bose, abantu b'abayobozi inshingano za mbere bafite ni umutekano w'abaturage wabo bashinzwe kuyobora. Nanjye ndi mu rundi Banyarwanda, ndabwo nizera ko uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu burinze umutekano w'abandi Banyarwanda, ari nako ugomba no kurinda umutekano wanjye. Niyo mpamvu ngemba numva ntahangayitse rwose.
Uwo bashinja kuguteza ibibazo niwe bagaruka bagasaba kukurindira umutekano no kuguha uburenganzira bwo gukora wishyira ukizana muri politiki. Kuba ari umuntu umwe ntabwo wumva biguteye ubwoba?
Ubwoba mfite nta n'impamvu mbona yo kugira ubwoba. Ndi mu gihugu cyanjye, ndi mu gihugu, ibitekerezo byanjye mbitanga ku mugaragaro, ibitekerezo byubaka igihugu cyacu. Nzeza gusaba ari abayobozi, ari n'Abanyarwanda bayoborwa muri rusange, twese ko tugomba gutanga ibitekerezo byubaka igihugu cyacu, bihuza Abanyarwanda, bidufasha gukorera hamwe aho gukora ibidutandukanye. Nge nicyo nifuza, ni nacyo nsaba, ni nacyo mparanira.
Ingingo ya 15 y'uru rwandiko ari nayo ya nyuma, barasaba ibintu bitatu: uburenganzira ku bikorwa bya politiki, guca intege no kwamagana ibishobora kuguhungabanyiriza ubuzima cyangwa isura ufite muri rubanda, no kwizeza umutekano. Nicyo ubura cyane muri ibi?
Icyo mbura cyane ni uburenganzira bwo gukora politiki. Ntekereza ko batabisaba Perezida Kagame nk'umuntu ku giti cye, ahubwo babisaba nk'uhagarariye itegeko nshinga, kuko itegeko nshinga niho ryo ritanga uburenganzira ku munyarwanda wese ushaka gukora politiki yayikora nta kintu kimubangamiye. Ndabwo ntekereza ko batamusaba ku giti cye, ahubwo bamusaba nk'uhagarariye itegeko nshinga. Icya kabiri ni nawe muyobozi mukuru w'inzego zose z'umutekano, kandi izo nzego z'umutekano mu nshingano zabo bafite kurinda umutekano w'Abanyarwanda. Ntekereza ko impamvu bamusabye batamusaba ku giti cyangwa bamusaba nk'uhagarariye nyine izo nzego z'umutekano. Kuri njye rero numva ari ibintu basabye bisanzwe biri mu itegeko nshinga.
Madame Victoire Ingabire, Presidente w'ishyaka Dalfa Umurinzi ritaremerwa gukorera mu Rwanda, reka ngushimire cyane umwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Yego, murakoze. Namwe
mu Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko indwara y'ubushita bw'inkende yagaragaye ku bantu babiri. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo Dr. Edson Rwagasore yatangaje ko abo bantu babiri, umugabo n'umugore, bari bamaze iminsi bakorera ingendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho iyo ndwara imaze iminsi ivugwa. Mu Burundi naho hagaragaye indwara y'ibihara by'inkende. Minisitiri ubuzima no kurwanya SIDA muganga Lidwin Baradahana yatangaje ko iyo ndwara yagaragaye nyuma y'ibipimo byakozwe ku bantu batatu. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye.
Inyishu z'ibipimo byemeje iyo ndwara mu Burundi byakorewe mu kigo INSP ku bufatanye bw'umugwi w'abaganga b'abahinga mu kigo kijejwe kurwanya indwara z'ibiza hamwe n'abahinga mu gupima indwara z'imigera n'abo muri OMS, igisata gikurikirana ibijanye n'indwara n'amagara y'abantu ku isi. Umushikiranganji Ridwine Baradahana ashikiriza ko iyo ndwara ifata abantu n'ibikoko, kandi ko ifise ibimenyetso byihariye.
ubushuhe bw'umurengera, kumeneka umutwe, kubabara mu muhogo, gucika intege, amasumbi, kubabara mu mitsi n'uruherehere ku mubiri rumenekamo amazi. Iyo umuntu yasinzikajwe n'icyo kiza, ashobora kugira ingorane mu bihimba by'ihemero, mu maso, mu nda, mbere no mu bwonko.
Avuga ko iyo ndwara yandukira cyane kandi kica mu gihe umuntu atavuwe hakiri kare. Muri iryo tangazo yashikirije ko yandukira biciye mu nzira zitandukanye.
Gukorakorana ko mu buryo ubwo ari bwo bwose n'uwanduye canke gukora ahantu yakoze canke ku bikoresho nk'ibyambarwa, ibisaswa, ibikoresho byo mu nzu n'ibindi byandujwe n'umuntu canke igikoko gifise ako karanda. Guhemeranira ko canke gukororanira ko.
Kubw'ubwo bushikiranganje bw'amagara y'abantu kwitwararika isuku ku bari mu gihugu bose kiri mu bifasha kwirinda kwandura.
Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buhamagariye Abarundi bose n'abanyamahanga baba mu Burundi kwitwararika ingingo zo kwikingira zikurikira. Gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka, kwirinda gukora ku muntu afite ibimenyetso bisa n'ibyo byo ndwara yakaranda. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje ko ingingo zose zamaze gufatwa kugira ngo buhangane nako karanda.
Muri iryo tangazo nyene muganga Redwine Baradahana, umushikiranganje w'amagara y'abantu, asaba abantu bose kuwo kwibona ko ikimenyetso kimwe mu byashikirijwe yogerukira ku ivuriro rimwegereye. Naho biruko abanyagihugu bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bafise ubwoba kuko kwirinda muri kino gihe bigoye cyane nk'uko babivuga, kuko badafise amazi akwiye hamwe na hamwe bakanayabura.
Ntivyoroshe kugira isuku, gukaraba ubunye n'amazi ntayahari, amazi aracikaruka ku bwinshi. Sigura yuko n'amazi gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba byoroshe.
Ndavye ubuzima Abarundi basigaye babayemo n'ubuzima amazi ashobora kumara hafi mu makarate yose, n'amakarate atahorabura amazi abashobora kumara iyinga amayinga abiri atanima rikoroka mu marobine. Rero tumbwire uwo murwayi ingene yokwirukanga kwa muganga naho hogira aho bavuga ati turiketse wafashwe. Ngene yo kwa muganga ngene bo mushikanaye ni kibazo no kuri gihambaye, ibazo gihambaye abadutwara byo guhagurukira bagashira neza y'abantu n'abantu bo bato batimbere.
Iyo ndwara yari yaratanguye kwikekwa ku mutumba Nyakimonyi muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, aho kwigenekerezo rya 9 ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 hapfuye umwana w'umwigeme w'imyaka 9 byavuzwe ko yishwe n'indwara itaramenyekana. Nkuko byamenyeshejwe na Veneranya Mbikiye arongoye ntara y'ubuvuzi ya Bururi, uwo mwana yari yashikanywe mu bitaro kwigenekerezo ry'indwi ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 afise ibiherehere byinshi ku mubiri, afise ubushuhe bwinshi n'inkorora. Mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ryo kwa 18 ukwezi kw'indwi uyu mwaka, Redwine Baradahana yamenyesheje ko ibipimo byerekanye ko uwo mwana wo mu Mugamba atishwe n'indwara y'ibihara by'ingende. Cherive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Amore imana abe kuri mwese mukomeje kurikira gahunda zose za radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku burongo w'104.3 FM. By'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagizwe n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nje muri kumva kuri micro gikaremera Patrick Mbahayikaze. Akenshi usanga umugore utwite abwirwa ko atagomba gufata imiti igihe cyose atayanikiwe na muganga. Nibyo koko kandi hari imiti ishobora guhungabanya umwana uri mu nda cyangwa se ikaba yabangamira umubyeyi utwite, dore ko ubuzima bwe buba butandukanye n'ubw'abandi. Nubwo bimeze gutyo, nyamara nibibuza ko hari imiti imwe n'imwe cyane cyane iya gakondo cyangwa se iyo twakita iya Kinyarwanda ababyeyi batwite bageze mu gihe cyo kubyara banywa bitagombera urupapuro rwa muganga. Ibi nibyo bamwe bakunze kwita gutegurina cyangwa se imyumvire yo kuzingura inda. Ese abahanga n'inzobere mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana bavuga iki kuri imyumvire yo kuzingura inda ndetse n'imiti ikoreshwa muri iki gikorwa? Ababyeyi bamwe na bamwe batwite bajya bakeka ko bashobora kubyara batinze ugiranyije n'igihe cyateganyijwe bakeka ko baba barazinzwe bityo bakitabaza imiti ya gakondo ngo ibafashe kuzabyarira igihe ari byo bita kuzingura inda cyangwa se ibyo bakunze kwita gutegura inda. Imyumvire yo kuzingura inda ireze cyane mu baturage usanga umugore utwite cyangwa se usanga umugore uri hafi kubyara cyangwa se uw'igihe gisanzwe umubyeyi abyariraho ubwo no kuvuga amezi 9 cyararenze agirwa inama n'abandi babyeyi babyaye kuzajya gutegura inda cyangwa se kwizinguza kubavuzi gakondo kuko baba bakeka ko barozwe. Abahanga mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana basaba umubyeyi utwite gusobanuza neza ibyo agiye gufata kandi umuntu wo kwizera utanga izo mpanuro ari muganga wenyine. Ese abaturage bavuga iki kuri imyumvire cyangwa se kuri umuco wo kuzingura inda? Abahanga cyangwa se inzobere mu by'ubuvuzi bw'umubyeyi ndetse n'umwana bo baba babivugaho iki? Munyemerere nakire mugenzi wanjye Nkurunziza Pacifique atugezeho byinshi kuri ingingo.
Gutegura inda ni umuco uzwi mu Kinyarwanda, aho ababikora biyambaza abaganga gakondo bakabaha imiti yo kwisiga cyangwa kunywa ngo bafashe kuzabyarira igihe, ari byo bita kuzingura inda. Iba ababikora bakeka ko baba bararozwe ngo ntibazabyarira igihe. Ese abaturage bavuga iki kuri uyu muco? Mikoro z'ikiganiro ejo nahatuzerekeje.
Turi mu kiganiro ejo aho turi mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo, turi muri centre ya Kisaro kwifuje kuganira n'abaturage batandukanye bari kuva muri risoko ryo mu Kisaro ndetse n'abakiririmo, aho turi kugaruka ku bigendanye n'umuco wo gutegura inda, hari n'abawita umuco wo kubagura. Ibyo byose tugiye kubyuma mu kiganiro tugiye kugirana n'abaturage bari muri centre ya Kisaro. Reka duhere kuri uyu mubyeyi atangira tubwira ese umuco wo gutegura inda ni umuco wumva gute.
Reka rero nkwereke ubwo nsige myumva sahize gutegura inda ngo niko mubivuga hari
naho mwebwe muvuga ngo iki?
Twe no kubagura.
Kubagura kubagura baba bashatse kuvuga iki?
Nuko ugira ngo ugendere mukuri ubone uwo mwana.
Umwana utwita agashobora kuzavuka.
Noneho harenze iminsi 3 na muganga ntiyakubaga. Iyo urenze iminsi 3 nta muganga amira kukubaga na rimwe bibaho, nabo bicara bagategereza umwana yasaha muri ya minsi 2 barakubwira bati mbese wite hanga uri gukora iki.
Bivuze ko se nabaganga babagira inama yo kwikata ahantu mu gufata uwo muti,
ahubwo cece ko muganga yarapfuye nimba barabonye undi ntago mbizi. Umuganga yarambyaye wa Kinyarwanda hano ibyumba nukuri. Na njyewe ndakubwira ibyo nzi, nagiye ari kuwa 4 mbona uruhinja ku cyumweru saa 3 ari uko nagiyeyo. Iyo ntagiye subwo rero bumubone.
Umuco wo gutegura inda ubumva gute?
Njyewe ukuntu mbyumva cyaretse kujya kwa muganga nawe biriya iramiti yagihanga ngiye nango njya mbyemera njyewe ngo numve bindi mu maraso. Reka reka.
Ubu mugore wawe ntabwo yagiyeyo?
Reka reka. Asha nta kuba yagiye kwifata ariko simbimenye.
Ntubimenye. Ariko so ubyumva ute kuba umugore wawe yajyayo mbere yuko ajya kubyara?
Naze wamubuza kujya yabishatse. Ntako wamubuza kujya yabishatse ariko ngiye nako nigeze na imyaka nigeze cyo kumushakira.
Mama wigeze ujyayo?
Ntago nagiye.
Kubera iki?
Ngora ko nizera Imana y'umwijuru yonyine. Ubyumva ndabyumva.
Ubyumva ute noneho wowe uwo muco wumva ute?
Ngewe nkumva numva atari byo nge ntabijyamo.
Kubera iki?
Reka reka imiti ya Kinyarwanda n'iya Kinyarwanda nyine.
Nyine kubera iki?
Ngomba kujya kwa muganga nkizera Imana ko irankiza. Bya Kinyarwanda n'ibya Kinyarwanda ntago binjyamo.
Ufite abana bangahe?
Ufite abana bane.
Abo bana bose nta na hamwe wigeze bakubwira ati
nyamara nigeze nke
byagendaga bite?
Nyine nge natwaraga inda nkategereza ko nzabyara, igihe cyagera nkajya kwa muganga nkabyara.
Umuco wo gutegura inda ubumva ute?
Bibaho kera wagera kwa muganga noneho bakanakubwira bati yewe batiraniranye manze ujye ku muvuzi wa Gihanga ukabanza ukagerayo, ubwo wagerayo bakagukorera ibyo bakora umubyeyi agakira. Abantu uzi kwa muganga byarananiranye ariko kongera ugasubira kwa muganga yamaze gukira. Bateguraga nyine bavuga bati inda yazinzwe barebe yuko yazavuka.
Noneho bikagenda neza, komera nawe ngwino tuganire nta kibazo.
Bikaba byagenda neza.
Yego.
Ubanza no kujyayo kwa muganga bakavuga bati ntitwagushobora, banza ujye mu giturage abandi bagutegurire.
Nanubu biracyakorwa?
Ubu?
Mugabo ngiye nitwa Nkuru Nziza Pacifique. Iki ni ikiganiro ejo gitambuka ku ijwi rya Amerika. Turi kuganira ku muco wo gutegura inda. Umuco wo gutegura inda wo wumva ute?
Umuco wo gutegura inda kuva na kera byabagaho bavuga ngo inda baziteze, ariko noneho igihe ukagenda ukajya ku muvuzi noneho akagutegura, yamaraho gutegura ukabura byaye kandi ubundi byari byarananiranye. Niyo wajya kwa muganga inda bayiteze ntago ushobora gupfa kubyara, niho hari igihe havamo n'impanuka ukaba wanapfa, cyangwa se nk'umuganga yaba abiza akakohereza akajya kuvuga ati genda umanze uce mu Kinyarwanda ugaruke.
Ibyo ni ibisanzwe basanzwe babikora
mu Rwanda? Yewe barabikora, barabikora rwose. Niyo utwite uragenda ukajya kwa muganga bakagupima, bamaraho gupima wowe ukikurikirana ugaca hasi kugira ngo bataba barakwangije nyine.
Bivuze yuko ari ibintu bizwi?
Birazwi, birazwi. Gutegura inda birazwi.
Ni byiza?
Gutegura inda ahantu bibera byiza ni uko ushobora kugenda barakuzinze ukajya kwa muganga, wajya kwa muganga ugasanga uhakuriyemo impanuka. Ibyiza ni ugukurikirana abaganga, warangiza ugaca no mu Kinyarwanda bakagutegura.
Wowe witwa niko nakwiye kwitwa Nkuru Nziza Pacifique?
Njyewe banyita Ntakibera Umwanzi Juvenali.
Turi kuganira ku muco wo gutegura inda.
Numva ari mwiza kuko uramutse utwaye inda ntubone nk'uwo muti ntabwo ushobora kubyara neza, cyangwa ukahasiga nk'ubuzima, cyangwa umwana ukaba utamubona ari muzima. Iyi ni ibintu byiza.
Kubera ikiza?
Nanjye uwo muco navutse nkusangaho, ariko kera nkaba nari nkunda kumva ugasanga nk'abantu wenda babyaye nk'abana b'imumuga cyangwa se b'ibiragi cyangwa batameze neza, ariko bakavuga ngo iyo umuntu abonye uwo muti ngo bigira icyo bimara nko ku mubyeyi cyangwa se ku mwana.
Niyo mpamvu nawe wavuze uti hato ntaziburira umwana
rwose.
Uwo byageze bite mu mezi yawe wagiyeyo ryari?
Njyewe
nagiyeyo
yafite amezi arindwi, n'ubundi abantu bakuru bakajya banyigira bakabimbwira bakampereza umuti wo kwisiga no kunywa wenda ukanywa gakeya ntunywe mwinshi. Byaramfashije, nta kibazo nagize, kandi n'umwana nta kibazo yagize.
Dr. Anicet Nzabonimpa, impuguke mu buzima bw'imyororokere, avuga ko mu rwego rw'ubuzima batemera ko umugore utwite akoresha imiti ya Kinyarwanda yivuza, ahubwo babagira inama kujya kwa muganga mu gihe cyose bagize ikibazo.
Ubundi buriya ku mugore utwite agomba kwigengeserera ibintu byinshi cyane, uretse n'ibyarya cyangwa se n'imitabwa no kwa muganga, n'ibindi byose ubundi yinjiza mu mubiri agomba kubyitondera kuko bishobora kwangiza ubuzima bw'umwana atwite ndetse bikaba byakwangiza n'umwana we. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti iriya miti ya Kinyarwanda babwira abantu ngo bafate amabumba, ibyatsi se, ubundi birabujijwe, tibinemewe, kuko burabyingi byangiza ubuzima bw'umwana. Muzi ko umwana uri mu nda aba ari urusoro rukiri ruto, ruri kwirema, ndetse ruba rugomba kurindwa ibintu byinshi cyane. Noneho cyane cyane n'uburyo ibintu twinjiza mu kanwa cyangwa mu mubiri wacu, byaba ibyo turya cyangwa imiti tufata, nubwo bitugira akamaro bikadutunga cyangwa iyo miti ikatuvura indwara, ariko burya hari n'uburozi buba wenda bwinjira mu mubiri. Ni nacyo gituma ko wenda hari nk'ingingo zimwe na zimwe nk'umwijima ziba zishinzwe gutoranywa mu byo umuntu yariye, ibi byubaka umubiri, birinda indwara, ibitera imbaraga birimo umubiri ukabigumana, ariko ibisigazwa bisigaye by'imyanda nakwita nk'uburozi bikajya ku ruhande, habyo bizaba mu myanda wenda dusohora hanze. Ibi rero bishatse kuvuga ko ntabwo ari byiza ko umugore utwite yafata umuti adahawe na muganga wabyigiye ngo ajye kwa muganga ari aho ufatira, cyangwa se ngo anywe n'ibindi byatsi cyangwa ibumba cyangwa ikindi kindi ahawe n'abantu bo wenda bo mu muryango cyangwa abavuzi wenda gakondo, kuko ibi byose rwose ntabwo ari byo byangiza ubuzima. Mu gihe wumva utwite ihutire kugera kwa muganga kugira ngo bakugire inama ndetse bagushyireho na gahunda yo kujya bagukurikirana buri kwezi nk'uko byateganyijwe.
Uku guhangayika kw'ababyeyi batwite bafite impungenge z'uko batazabyarira igihe, abaganga bavuga ko bigira ingaruka zitandukanye zirimo no kubura amahoro, ibi bikaba byaba intandaro yo gukuramo inda cyangwa kubyara igihe kitageze. Mu mwaka wa 2020 ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubuzima RBC cyatangaje ko byibura 10% by'abana babyarwa buri mwaka baba bavutse batagejeje igihe, kandi ko kwa muganga bakira buri mwaka bagera ku 200,000 bazanwa kuvuzwa indwara ziturutse kuri icyo kibazo. Nkuru Nziza Pacifique kubw'ikiganiro ejo.
Aha ngai nguko rero dushimiye abaturage bo mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo batubwiye ko babyumva ku muco wo gutegura inda. Bamwe bati umuco wo gutegura inda ni mwiza, abandi bati iriya miti ya gihanga nitwayikoresha n'aka na gato. Dushimiye cyane kandi na Dr. Anisette Nzabonima imuguke mu buzima bw'imyororokere watubwiye ko mu rwego rw'ubuvuzi batemera umugore utwite ukoresha imiti ya Kinyarwanda ahubwo bagirwa inama yo kujya kwa muganga mu gihe cyose umugore utwite agize ikibazo. Tunashimiye kandi mugenzi wacu Nkuru za Pacifica duteguriye iyi nkuru ku buryo burambuye. Bakunzi bacu rero mutubwire se mwe muvuga iki kuri imyumvire yo gutegura inda cyangwa se ibyo bamwe bita kuzingura inda. Mutwandikire munyuze kuri imeli yacu ari 0777 cyangwa se kuri 0772032 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu ari zo Facebook, Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi dusangize igitekerezo cyawe.
Kana Rufreda afite umugambi mubisha wo kugirira nabo abanyagatako abashinja kunyereza ubwato bw'ibicuruzwa bye ariko bisangwa mwuza kugira uwagirira nabi ndetse amwizeza akazamufasha kubikurikirana. Yaba yarabyemeye sera nimukurikira umukino.
Ariko ko mbona wabuza amajyana amaza habaye iki?
Ndekanamo. Umutwe wanjye wuzuye ibintu byinshi n'ipisita simbo.
Aha, nibiki se? Ntabwo ujya kukazi cy'ubundi?
Bajese wa muntu amaso uri hariya none ntankura niyo ko.
Aguhora iki?
Ankora iki se wagabo buri byo bapfa? Ahubwo se
anamari.
Ndakumva.
Nta kuntu wambariza Dorcas niba yarahembwe basakanguriza.
Yarahembwe ariko.
Yarahembwe nyine. None se ko mbona ifaranga yari ryamye hadashaka no kungura gatabi na kamwe. Ahubwo arakwepa gusa. Ngo namubaza uko yashyize mu menyo ya Damas.
Niwe nawe yagushyize mu menyo ya Damas.
Baye.
Wese kumuhoza kunkeke bikaba byaratumye ntakariza icyizere. Yumva ko nange nari nzi umugambi wanyu.
Ubundi se ni? Ubwo yasubiye mu kazi nyina we yaramaze iminsi. Sinumva se ngo iyo ngiye abantu bakorayo barabahemba bakanabishyura aho kuba. Mbabara rwose mugore nashatse umuganira ngurize. Mumbwire irengagize ibyabaye. Uti nzakwishyura mwana wa.
Wishinyagura. Ingeso mbi z'abagabo wose zizatuma umwana wanjye abona akazi.
Ushatse kuvuga iki? Oya mvuganira namwe. Ubwari wowe ugiye gutangira kwikubira umwana wenyine ngo nuko asigaye akora kandi twara mubyaranye.
Ndakakubura da. Doruko sintagikura. Yabaye kigera mu kazi atarana gatangira. Ahura nibizazane kuburyo ntabona aho mera ndivuga rwose.
Iki? Ubwo wabona yaragiye bimwe byigiranye ndabizi agatangira kubaza ibibazo byinshi sose yakayimena n'inshishi.
Ubonye niyo bibye byibura kazi rubwenge bwe atazize ubwenge buke bw'abakoresha.
Ngo iki? Kitenze bite
yageze yo nyine nuko akabaye umukoresha we atangira kumukubaganira niko gukata ari garukira
anama ubyuvuga n'ukuri cyangwa uranyinisha
mubeshye iki
ariko agenda nkuru nziza uranze ubaye inganzwa n'impamo ya mumbi nuko bo ntazibera mu rugo rwanje nkawe ndu mwinjira koko niko anama ucyuje bintu atabimbiye
umubabarire nta kandi gasuzugura yakoranye yaraje nange ubwanjye abanza gutinya kubimbwira ubwo nawe wabona yarabuze aho bihera
abantu we urugo ni ibihombo gusa umuntu agira ikibazo akabura n'umugoboka koko mubaba abantu nanise ni koko umuntu arifata akivana mu kazi ataranahembwa n'umushahara wa mbere ngo bamukubagane hari ubwo bamwishe se anamari nubona ndugarutsemo impyisi za mbere
uti kinkuru nzi wese kandi wakagira imana we warutase ukajyayo ubuze imyaka tumaranye wasiga koko umugabo watari uruguhu byavugwa he mu muryango no muri rubanda ko byaba ari igisebo
ari igisebo kirenze gushaka nawe nkagira ikaho no kubyara
nawe data we
mugabo
nkunda wati inkoni izamba ntunte ngenyine byibuka amagambo meza wambwira gukindambagiza wibuka uko wandiniraga maze ugaruke turebe uko twagarura umunezero twahoranye
nahombye burya sa Reka njye gushakisha hano ibintu muri ibibazo byacu.
Oya ni ukuri mbabarira.
Damas ariko ntabwo nabanye.
Mbese nyine buri wese akubaha ibyo mugenzi bari kuvuga n'ibitigize banyandabizi
ubwo zahabu ukunda kunzoka urabe wumva usikiye beka
ahubwo ukunda kumwa ndumunya gatako
bina kuna bina kuna kabisa
gisafiri ngahumva kandi
muratangiye
tingi basasa subira mu myitozo mwana ubundi muvemo natwe dukora imyitozo yacu
ewa cyane iboneje dutanze
kumvika wangu sibyo Neza, nizere ko amaze gutumira directeur.
None
se bite ariko wajyongera wo kuza ushaka kwihutira gukora ibyo tutavuganye
amafaranga ya Damas
ntagurange kuyamwishyura se
oya habe n'urumiya namuhaye ubu none amereye nabe ngo nimwishyure cyangwa bibe nabe ibaze none businkijya no mukazi sinkigera niwanjye sinkijya no mutubare two mu dusante hose nsanga yantanga atanze ngo nimwishyure hose nzabaho nte
yewe urakomerewe byo ariko se ubundi nkuru nzi
ugiye kuyamasa mwiza wanje
oya ahubwo ivu n'umwanzi
utiki
mutanga umuhitani wanjye
ngo
umuntu azajya ajya kuzengereza atyo wajya gutamira atinyishyura wajya gusinzira atinyishyura urumva kuko akwiriye iki kintu cyatuma utekana
ye baba data we mana ishobora byose nabo sindica ni nkuko ngo ndica umuntu ibaze bimenyekanye nange umuryango w'ukazanyenze cyangwa bakamfunga burundu
ninde se wabimenye
aha
twahita twitanguranwa tugakwiza inkuru ko yishwe n'abanyamuhire hari utazi inzigo y'abanyamuhire n'abanyagatako se
ariko mukapa ko rwose kuri uwanjye wakwihanganye ukangurisa n'ukuri ku Imana humura n'ubundi sinzava hano vuba ngo ndakwambura n'ukuri pe
ubwo rero niba udashaka kumuhitana shaka abantu bamutege bamukange
ariko mukapa ko yewe tata we nungutse igitekerezo
Inshuti mwari muduteza amatwi mu masegonda make tura tugeze ku isaha ya saa 12 umwanya w'umukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwakoze kudutega amatwi kuri mikoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana icyumweru cyiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.